not what happened this one, you know.
As the world turns and the chronic burns, and the fiends wait in line just to take their turn. Russian roulette with the fentanyl. Niggas gon' risk it all trying to get it off. My seat back in the Beamer with the Prezi tense. Blood in my hand, gun on my lap. I'm out here running laps. I ain't come unless I'm strapped. Shit to live by, shit to die by. Almost lost my life to a couple drive-bys. I ain't gon' lie about it. My daddy died, I ain't cry about it. When you understand the process of life, shit gon' be aight. We all perish for it's over. It's a hard knock life, word to Hover. I went to sleep drunk, woke up sober. Type of shit you never learn until you older. Talking to my
unborn child. Hawasikitu mezaga, hawatupishi tagata. You can see wherever you wanna be. Ukukita tutuli tunakoma. Hawasikitu mezaga, hawatupishi tagata. You can see wherever you wanna be.
Likes na comments za Insta. Ujinga mbao sifikiri mi ni gangster. Nishashudia mchizu wangu wakipigwa risasi. Wakati ukitishiwa unapenga kamasi. Unapata wasiwasi mpaka unajikojolea. Nakuliza swali so unanikodolea. Macho man Randy Savage nimebobea. Nimekolea kachumvi kwenye msosi. Mwana kikosi, mwana sikosi. Nikilenga, napige kwenye utosi. Hujafika viwango so kwamba unamkosi. Nimeuza mziki toka enzi za wadosi. Wagosi, wakimba vikaragosi. Umbo mzee, nikiunda na garabosi. Na undi tumekua mabosi.
Huku kita tutuli, tunakoma. Hawasiki, tumezaga. Hawatupishi tagata. You can see wherever you wanna be. Mungu kita tutuli, tunakoma. Hawasiki, tunezaga. Hawatupishi tagata. You can see wherever you wanna be.
Sina, chakogopa. Elimu yangu ni mitani na yotoka. Maisha ni vita, jeshi na jiongoza. Tabala, let me shine. Let me rise like a sun in the sky.
Huku kita tutuli, tunakoma. Hawasiki, tumezaga. Hawatupishi tagata. You can see wherever you wanna be. Huku kita tutuli, tunakoma. Hawasiki, tumezaga. Hawatupishi tagata. You can see wherever you wanna be.
Miaka inakwenda tunapoteza pendwa wengi tunatengwa na penzi. Maisha na kaza vyuma ukipwaya. Lwasaidia na kutangaza weni mbaya. Kinyamazo meguaya na ukichacha na kata waya. Tutatulia tukiapatia maisha kueleweka. Tutasikia mkitu punguzie zi heka heka. Tutatupia lakini shida zishko kueka weka. Kinachozeka ni mlevi wala sopombe leka.
Hawasiki, hawatupishi. You can see wherever you wanna be.